Mishumkulu wami ngeke ngizothola sithabo njoba sengithumile ngeke ngizothola Mishumkulu wami ngeke ngizothola sithabo njoba sengithumile ngeke ngizothola Mishumkulu wami ngeke ngizonuka wosengithumile ngeke ngizothola Hey kimpunga ehlathi noma ngafa ngofele makhosi
Se fanele en cor